nabi kulim au doctor time ndo hii awewe dunia iko free fanya utatoka kone kwa tv you was the best awewe sijone popo ongeza confidence tena shake up ndo kufunga belt awewe kesho tatobo wendo wina utaye ukoha
wana kazi kwanza kutaka ndo fike juu ishkwenye ndoto make your dreams come true mafanikio na pesa naletwa na wewe tu changa mkastuka fosfosi muda ndo
usilale
chaka mchaka
safari na mziki aye
chaka mchaka
mwendo na mziki aye
chaka mchaka
safari na mziki aye
chaka mchaka
mwendo na mziki aye champion icon star wa kesho panguka kupomjoma ndoto fika utakapo kwa Tyson Michael utokwe na jasho unapokuwa na mbali sitazame utokapo nasema jua lile nishuke likumulike sasa oya jua lile sasa jua lile
wana kazi kwanza kutaka ndo fike juu ishkwenye ndoto make your dreams come true mafanikio na pesa naletwa na wewe tu changa mkastuka fosfosi muda ndo
usilale
chaka mchaka
safari na mziki aye
chaka mchaka
mwendo na mziki aye safari na mziki, aye
chaka mchaka
mwendo na mziki, aye.